Shakwe, Mungu lembe, siku zombo amenisafishia hata
kichele kwa wingi.
Mwingi anga competition na sijali who might win. Born with success the same day mwita success my twin. Yes, tsunami everywhere, nothing comes between. Atarende yangu giwa thiongo the river big. I'm twin. Like that. You think I'm gone until you pour water on the ground like psh. And I'm back. Yes, umbele miki sogo I'm back. Saved by grace, Michael Jackson I'm back.
Anakushape Mungu lembe siku zombo amenisafishia rada. Anakushape Mungu lembe siku zombo amenisafishia rada.
Skills. Wase wanatafuna ball gum bubble up. Niko mbio running race ya ukristo bado lap. Love yako imeni drive crazy so na bako lap. Baba bako lap, stars zote ziko juu. Don't stuck kwa ground ni mrasta. Zote ni bigi, don't ndogo ni minisa. Yesu mashepard, mini ne kondo pasta. Ipo evergreen, nota kanisa ni pasta.
Amenisafishia moyo, amenisafishia njia, bado ninasimama. Anakushape Mungu lembe siku zombo amenisafishia rada. Anakushape Mungu lembe siku zombo. Amenisafishia rada.